Eats Morby.
Shall we pesa? Aham sakando. We are una pesa. Naga pesika. Kakuya kusulewaro.
Hi. Hasa Dubai, venda vipi walai. Wakati ukimuitaga ghetto, unaona kipe mayai. Iyo hi-fi, mtoto anataka kwenda Mumbai. Hata kikuomba gavano, unataka kusha wi-fi. Usimshike uyo, hapo ajaje mwenyewe kuna watu wamelipa uba. Usimshike uyo, hapa mjini mwenyeji usijezani ni wakuja. Usimtachi uyo, anakijua kizungu anaweza akachenji ruga. Usimtachi uyo, nikiwaita wanangu unaweza ukachanja mbuga.
Uya mchawi do, 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 haujarogwa. Mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mchawi do, mjini chakule nishikamo. Mchawi do.
Watu wanafupa, watu na mabegi, watu na mabegi, watu wanafupa, watu wanafupa, watu na mabegi, watu na mabegi, wanatupa hera, wanamwaga hera, wanatupa hera, wanatupa hera, wanamwaga hera, wanatupa hera. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa. Wanna spend money, 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 pesa.
We have Chawido, 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 Chawido. Mchawi do, mchawi do, jini chakule nishikamo, mchawi do.